kuzama, mana maji ya ugoko nyingi changamoto kuifikia ndoto, najichunga nsije ugua na ujana maji ya moto, hata ujipange dunia nani alikwambia, omba uyasikie siku ya mwisho anasema tausuadhania, utacheka utalia haina mzani dunia, wapo naomba uteseke. Kasema baba sifate dunia, aliniambia mama sifate dunia, alisema bibi kayacha dunia, na we utasema utayaga dunia. Duara, kuna muda kama siamini, naona kama imenyoka, tunapokwenda tuishia chini, jambi na mswala, turudi kwa tunemwamini, usishangae rafiki anakuwa adui na sababu ingia akilini, mwenye nacho ambaye hana thaminiki, watu macho macho kwa kubani anaridhiki, kikulacho kinatafuna tambichi mbichi, yani dunia bado taukilia haisaidi. Kasema baba sifate dunia, aliniambia mama sifate dunia, alisema bibi kayacha dunia, na we utasema utayaga dunia. Chuki, chuki nazaga kuopeno, mamluki watu kusema sema so matendo, sasi juu ni muamini yupi, yupi ni mkabidhi upendo, moyo wangu wasiji uderuti akanchanganya ondoke niachie pengo. Dunia pana, dunia tambarabo, sijui ndo mwisho ulana yanazidi maovu, watu wanashindana kufanya michezo mibovu, au natakikisha kidonda linabaki kovu. Oh dunia, kupata mpaka uwe na roho mbaya, ndivyo wanavyosema, hata Mungu pia fundishi ubaya, wanatoa wapi tena, tisa mazuri ila moja baya, wanafuta yote mema, wanaomba kuzaliwa mbwa Ulaya, sio kujombea mali pema, wanadamu Mungu tukumbushe, kama dunia safari jani unishushe, oh baba mami univushe, na ya dunia ni majaribu, naomba uniepushe.